gabaya gababiyo hadan garasha dershagto guumale ariyo hadan gesinima shagto gogobi mayo gabaygu waygu soo dhiciye gesaha intanego cid kale garama weydiine angardaad shomaanto kalaad garowsan doontaane
Allahu Akbar
Gulufki uraadeed markii gaalad u soo duushay taariikhdii gumaystay kal hore gubatadii qiiqday gobanimada hawl yari marnaba lagu magareene gesiyadii shiday iyo raggii gololka xabeeyay taariikhdooda gaarka hadaan idin garowsiyo niman diinta gaar ugu noxo gesiya jiraye Weligood gidaar iyo magelin geeda dabadooda girligana may haysan iyo booba gacameede maanta gantaalaha la riday samada gooshaane Itoobiya ka geesiye ka gees goboladeedo dhan gardarada markay keentay gulufka soo qaaday gabigeed bagaaladu markay wada gargaareysay gurmadkii jihadkii iyo sharciiga garabka loo saaray goobti weyneed kufriga loogu gabateeye gesigii guray buu ahaa gaarka ka dhigaye gulaha u gargaare markuu geeri ku ahaaday gedigii ragba si wado galay dagaalkiiye rag kala go'aansaday jihad gulatu yiriye gesigii kufriga goobi jiroon dhaafin godobtiisa darwishkii galay reyn jire gooyay galadiye kofil buuchil beh gooyay iyo garabkii weynaye gorgorkiyo dhurweegu waray jiirta gaalada barsama ku gowracay kufrigii godankii buufowe waxa bahal gurgurtiyo duugag jiirta guuranayay gaajadu ku way haysayba goonka buuxsadaye giddi habar duugag ba gabreday gelin dhaxadkii annaguna jihad bangalniyo guluf xalaaleede gardarada gumaystay raggii diiday baanahaye kumanaan kun oo gal ayaan gelinay booraane galadaan xubna goynayba kuman gurgurtaane galow gargidhiidhiyahay iyo finka baayayle wuxuu giidalahaye hurdada gamala sii waayey gesiyan baqayno arlada gudaya weeyaane